Mama pirete kali alisalumash ikati sawa cheka vula dunda goti
mara ya sayo ma ma love love
King Dragon my mama ya Juna panda bit kayo do igena ageni inikendere mamaru ageni yeah amiteteri yetuwa baby kumimara ageni
Darling, I need you, my boy. Sweetheart.